Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni saKwaZulu-Natal oholwa ngumhlonishwa uThemba Mthembu. Unxenxa yonke imiphakathi ukuba iphume ngothilwayo iyolima njengoba sekuyisikhathi sehlobo. Lo mkhankaso wethulwa ngumnyango ngaphansi kohlelo lwawo oluqondene ngokulima ngazo zonke izikhathi zonyaka i-multi-planting season. Bonke abalimi banxuswa ukuba bahambele amahhovisi ezolimo aseduze nabo ukuze bathole ukwelulekwa kwezolimo olulungele indawo abakuyo. Lesi sikhathi sokwenza ezolimo usikompilo lwethu.